Listen, Jackie, yo, sezi toka kejani na sliders, juneza ni kupatch, mkora na ni chachia na dai my son, joru ni charge, mini kuwasha na move low key, kunigia chitapaku mebia research, tanki likuwa on in, imetoka kwa plug, kubia recharge.
Yolf alitokea Lazio mchamo, alikuwa unlucky. Team shot kwa strong kwa ground, uliza hii block, manze tuko sati. Fuck nigga ututoaje zabe, si tumekam kushikisha taki. Alitisha backup, gengi kapach, kima serati.
Tuko rauna maukapi, istu kila kutapaki. Ukutashikwa mashati, historia sina gaji sitaki. Tunakata mabling on site, leta di hizo mapati. Istu utakulua na sharks, kizifana samaki.
Kwali Ben, no taina lesses, nilimpea whip na sibongi chesis. Gas no face na I'm not kids, as a handle smoke on a daily basis.
At night all black car races, nimerudi back to basics. Kwa hand on a daily basis, 12 fucking walk na mdaka metrics. Sinaga ethics, mimi evil kama 80s. Mapengo na jua sina heart, but mi wakendi kiwetish. Wakipitia mtaku ura smoke, auto kama icicle reddish. Sezi wachenga maganzi on God, skin na kuwaga selfish.
Shoochers na bricks no Tetris, na make drop na bomo waki Brexit. Life ni movie, yute for Netflix. Alichora saba mumi talek, na chocha kwa track, yo kitu si hectic. Tini ma bitch, bakeni cosmetic, step kwa mic, flow ni majestic. Benga na die, minim electric. Sezi toka kejani na sliders, juneza ni kupatch. Kora na ni chachi. Shia na die my son, joru di charge. Mini kuwasha na move low key, kunigeti tabaku mepiga research. Tanki likuwa on in, imetoka kwa plug kupiga recharge. Sezi toka kejani na sliders, juneza ni kupatch. Kora na ni charge, shia na die my son, joru di charge. Mini kuwasha na move low key, kunigeti tabaku mepiga research. Tanki likuwa on in, imetoka kwa plug kupiga recharge. Kini on the move.